The sweetest voice, Sahara.
Best music empire.
I want to keep you, I not go let you go. Nishafunga nazipu, pengine nishasema no. Acha nikusifu, anavyo wikajogo. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako.
Hey, if you leave me, I go die, my baby.
Na ukinipenda, taji die, my baby. Nakoma na zako, kachiri, kachiri, anabinuka, binuka. Inasimama macho yako nungu nungu ukinitazama na unageuka nungu nungu biba inasimama. Hey, fanya wazi unachotaka, zidisha kunipenda, kuna babarazi na basata, tusijapane majenda. Nakoma na zako kachiri kachiri, anabinuka binuka.
Taka unikane,
pinda, pinda mgongo,
nishikilie, na mimi nikugane.